turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro kiri rya Amerika ndabasuhuje mwese aho muri Ubulero radio rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo bitandukanye mu kirundi n'ikinyarwanda mwese aho muri ndabasuhuje hani Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi Nanone kandi bahaye ikaze ni radio yanyu radio ijwi rya Amerika. Uyu munsi rero ni kuwa gatandatu murabimenyereye mwese abakunzi abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu kiganiro muri isanga kuri isaha tubaha urubuga mugasangiza amakuru yaranze aho mutuye aho mukora naho mwiga muri make buri wese muri mwe nta kurobanura buri wese muri mwe ni umutumirwa mu kiganiro cy'isaha muri isanga nisa 10 nkuko bisanzwe nimero ya WhatsApp mwakoresha kubashobora kututelefona ni 202-441-9931 nongeye nyibutse nimero mwakwifashisha kugira ngo mutugezeho nimero zanyu cyangwa se ubutumwa bwanyu iyo nimero WhatsApp ni 202-441-9931 ubundi tukabaha ijambo mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkitakala chamchumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwese rero muratumiye mu kiganiro cyacu muri isanga kuri ijwi rya Amerika kuri mikoro ni Etienne Karekezi. Ubwo rero noneho uruhare n'urwanyu umwanya n'uwanyu mwebwe abatumirwa. Noneho dufite uwa mbere. Egide, uratwumva neza?
Ndakumva neza.
Ikaze kandi uri nimero ya mbere uyu munsi kwa gatandatu mu kiganiro cyacu muri isanga na karusha ubwo nizeye ko dufitiye amakuru menshi urahagana he eri Egide.
Mba Iblanta mu gihugu cy'Imarawi.
Iblanta mu gihugu cy'Imarawi urakomeye cyane.
Yego ndakomeye.
Amakuru yaho rero Blanta iri muri Marawi.
No Iblanta ya amakuru ni meza kuko nta mbeho nta bushuhe buhari kini hari iri normal.
Aha, ni byiza, ni inkuru nziza, nizeye kwisakaza ku batwumva bose uyu munsi. None dusangira igitekerezo cyawe aho ngaho Egide.
Igitekerezo cyanjye nuko nezerejwe nuko iyo radio y'izi rya Amerika isamiranira mu mpande zose ahantu hari umunywanyi abiyumvira abatumiye muramushyira ku murongo agakurikira ibiganiro nk'uko murarangura hiyo muri Amerika.
None wowe uradukurikira ku buhe buryo? Ni radio ukoresha, ni mudasobwa, ni telefone?
Ni nkoresha telefone.
Ni ubuhanga buhambaye, ubigenze ute?
Nigeze gukorera, hari umuntu wandikiye WhatsApp irimo amakontakiti yanyu na nimero za telefone, hanyuma nshanda yandika hageze igihe ndaba telefona mutamura murambwira nyine mubigenze.
Aha, ni byiza cyane rwose. Ni byiza nk'uko nawe bivuze, abatwumva ntimukeneye radio gusa, ahubwo ubuhanga tekinoloji yateye imbere, mushobora kutwumva kuri radio zanyu zisanzwe nta kibazo. Ni byiza aho muri hose, ariko abafite mudasobwa na mwe mwatwumva. Ariko kandi akarusho kubera tekinoloji cyane cyane mwe urubyiruko mubikora ku buryo bworoshye, mwakoresha telefone zanyu nabwo mukatwumva aho muri hose, aho mwa mugenda, icyo mwa mukora, telefone yanyu irahagije kugira ngo mwumve radio ijwi rya Amerika. Urakoze cyane rero Egide.
Namwe murakoze, ndabashimiye cyane.
Weekend nziza ho muri Malawi, ibihe byiza kandi.
namwe mugire ibihe byiza.
Nibutsa abakomeje kutwumva rero ko mukurikirira Ijwi ry'Amerika ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga hano i Washington uyu munsi isa tuvugana ahubwo ariko ni muri Amerika hafi ya yose. Hari imyigaragambyo yateguwe n'abanyeshuri basanzwe amashuri yisumbuye muri Amerika kugira ngo yame ibibazo by'ubwicanyi bukoreshejwe imbunda hano muri Amerika nyuma y'uko mu minsi mike yashize hari umwicanyi winjiye mu ishuri yari umunyeshuri nawe agahitana abantu 17. Ibintu nk'ibyo kandi si ubwambere byari bikozwe, na mbere yaho byarabaye mu zindi za mu yandi mashuri mu zindi za leta zitandukanye no muri iminsi mike ishize. Ubwicanyi nk'ubwo bwarakomeje, ariko uyu munsi abanyeshuri ababyeyi n'abashyiki bavuga bati reka duhaguruke twereke abayobozi ko uyu muco w'imbunda wagombye guhagarara. N'imyigaragambyo irimo gukorwa yatangiye gukorwa kuva kare, n'ubu irimo gukorwa na hano i Washington hari uruhare rw'Amerika. Abateranye ni benshi, mu mibare bateganyaga bavuga ko bashobora kugera ku 500,000 by'abantu baje kwigaragambya. Ndavuga gusa hano i Washington. Ayo ni amakuru ari hano, noneho namwe mutubwire uko byifasha aho iwanyu. Noneho rero ubwo dufite kuri telefone mwe turabishimira cyane iyo mwitabira gahunda zacu. Nko Baptiste se atelefona. Baptiste uratwumva?
Eh, ndabumva neza.
Kagiri kazi rero, ikaze kuri ry'Amerika, urakomeye cyane.
Ndakomeye nacyo.
Uri hehe, utwumvise ute?
Ndi Kigali.
Uri Kigali mu Rwanda, mu kahe gace ka Kigali?
Remera.
Remera yihe? Gasabo. Noneho tubwira amakuru yawe yaho ngaho i Remera.
Angana nta kibazo rwose, mu bisanzwe umutekano wose nta myigaragambyo mwebwe numva. Ubwo nta kibazo rero.
Nta kibazo, tubwira iki cyumweru cyakugereye ite mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mu kazi kawe, mu byo ukora, muri make cyakugereye gite?
Iki cyumweru mu kazi nta kibazo cyaba cyabagamo cyane muri iki cyumweru cyo gukererwa.
Gukeba kubera iki?
Muri Kigali hamaze iminsi hari inama ya Afurika yunze ubumwe. Rero wasangaga imihanda ari ikibazo kugira ngo uzagere ku kazi niho wabonaga, buri gihe wabonaga amasaha, ariko nta kindi.
Nta kibazo gikomeye cyane kirimo aho ngaho, ndabyumva nk'uko bivuze. Kigali mu Rwanda muri iyi minsi ku wa gatatu nibwo abayobozi b'ibihugu bya Afurika bari umuryango wa Afurika yunze ubumwe basinye amasezerano y'ubuhahirane, navuga kugira ngo abanyafurika bashe guhahirana hagati yabo. Ibihugu 44 byasinye amasezerano kugira ngo byumvikane ko bishobora guhahirana hagati yabyo nta nzitizi, nta mipaka, nta misoro. Ariko kandi ibyo bisaba nanone ko hashobora kuba ikibazo cya za viza, ikibazo cyo kwambukiranya umupaka umwe ujya ku wundi, viza imisoro hagati y'ibihugu, ko ibi bintu byakoroha abanyafurika hagati yabo bagasangira ibyabo, bagahira nta kibazo batagombye kwiyambaza amahanga. N'amasezerano akomeye twabikomojeho ubushize, twavuze hagati mu cyumweru, twibwira neza ko cyane cyane abo bireba, turavuga abayobozi, abanyemari, abacuruzi n'abaturage basanzwe, ko bazashyiraho akabo kugira ngo ayo masezerano abayobozi bahagurukiye baharaniye kuva Afurika yafata ubwigenge akaba agezweho ko yashyirwa mu bikorwa. Ndumva bitari ikibazo cyane gikomeye. Baptiste niba akiri ku kazi umunsi umwe.
Narakerewe. Halo?
Ndakumva cyane gusa ijambo ryawe.
Ariko nubwo nakerewe, iriya nama yari ngombwa kuko ibyigiyemo nkatwe mu Rwanda urabona isoko ryacu ryasaga nk'irifunze, ariko nyuma yaho basinye aya masezerano ntekereza ko tugiye kugira amahirwe yo kuba twabona uko dukora mu bindi bihugu byo hanze, cyane ko ndibuka ko nka Perezida Afurika y'Epfo bamubajije ikibazo cyaziza ku bintu bigorana, atubwira ko birimo birakemuka, bisa nk'ibikemuka. Ndumva rero aho ni urugero rumwe rw'ahantu byajyaga bitugora ko wabona viza yo kujyayo, ariko ubu ngubu mba mbona nubira jenda neze afri ila masaiza anawanya ashwa kuzajiri mbenchi atukungwa natu kwa wanyarwanda
nda kushimi chane Batista ni byiza kuzamu icyo kibazo nicyo navuze mu kanya akenshi amakuru nka dutangaza tubagezaho buri munsi hari abumva gusa ko ari amakuru aje bumvise ariko ntibumve ko harimo ibitekerezo harimo ingingo zabagirira kamaro mu mibereho yabo mu buzima bwabo ngo bumve ko ibyatangajwe ari ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa nabo ngo bafatireho twifuza rero ko abumva radio ya Amerika mutayumva gusa abo ko ibyo dutangaza ibyo musangiza abatwumva mwese ko byabagirira kamaro ko mwabishyira mu bikorwa ari amakuru tuvuga hirya no hino ku isi ari amakuru yo mu karere mukavuga muti ese aha dutuye twebwe aha dukorera ari amakuru biriya bya biri hariya twabyigiraho iki nicyo twifuza ko mu biganiro byacu abatwumva buri munsi abadutelefona abatumirwa bacu ko mwagira icyo mukuramo ntibiye gusa kumva mukabisangiza n'abandi ndagushimiye cyane Batista
yewe
weekend nziza kandi aho iremera ikigali mu Rwanda abatelefona ni menshi ngubu tumaze kubona abantu benshi cyane batelefona ariko tuzajya dufata umwe umwe mwitonde mwihangane dufite nanone Innocent uratwumva nawe
ndabumva
komere cyane Innocent ikazi kandi
na mahora
ho kuri rya Amerika i Washington ni nakazuba keza kavanze na kabeho ni myigaragambyo
ego kabisimana ishimwe amaze ndi mu gisagara cha Bujumbura hano bita mucyarama
mucyarama ndahabona muraturusha iki
ego ana cyaka mvuge nk'ibyerekeye ibyirirwa shingiro no munsi
yego
kabisa ari gakirirwa shingiro rakwiye guhinduka kubera urabona ayisoro nayo yo hari ibintu ihora yigira rimwe na rimwe kabisa je ntashobora kuryoherwa nkabijyanye ibyo kuvuga ngo ukegera cya mbere ngo kive ngo mu mugambwe kitabikoreye bijya bintu birakwiriye guhinduka nkaca nongera nkatera kamo kuri aba banyamigambwe usanga bariko barikuramo kabisa aba bariko baramukira twebwe abanwanyi babo kukubera hari igihe bikuramo tukaca tugira ingorane twebwe nyine
abuvuga ni bande bikuramo Innocent
anda vuga nkabajya usanga batwara nka bamwe bamwe nkabajya barehosi cyangwa bagwasa mu mitsi ya hero abona ko bikuramwo n'indi bigambwe biba biri kumwe kabisa urabona iko imwe yakora yikura mu matora
ye nizeye ko batwumva ariko benshi bashobora kuba bavuga banenga bwo bitagenda ariko kugeza ubu ndumva hari ntawe uravuga ko yavuyemo niko bimeze cyangwa se nabyumvise neza
oya je cyo imvuga kabisa ukubera abayiporono wabona yuko jenshi mpagarariye kuri kica iporono wabona nk'umugambwe uba ukwiye kuba nko nk'icegera cya mbere kiba ari kurya umugambwe ugera kabiri ku watsinze kabisa aho onye baba babikoreye nayo nk'abajyanye bobo nta n'amajwi bigera baronka ariko bakaca baba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu byonye rero byari bikwiriye gukosorwa kuko bobo bakajya mu kibanza bakora icyo batakoreye nacyo bakakibisa bakoreye
cyane rwose icyo ni icyifuzo cyiza ahubwo ni byiza ko bisangije abatwumva burya buri gihugu gishingiye ku mahame amabwiriza mpuzamahanga n'amategeko y'igihugu cy'u runaka bagira uko bagenda politiki yabo ariko ikintu zamuye cyumvikana n'abatwumva bakumva neza bagatega amatwi bagashishoza bagasesengura ni ukuvuga uti kwikura muri politiki ukavuga ko nta ruhare ubigiramo muri makeya ubuhaye umwanya icyuho abandi bantu mutavuganwa mu bitekerezo bigatuma abantu mwari kumwe batakaza amahirwe batakaza n'ijwi bagomba kugira muri politiki y'igihugu ni ngombwa rero ko uhagurukiye politiki ndetse n'umwegihugu wese umuturage wese politiki buri gihe cyose ibimureba cyane iyo yahawe umwanya wo kuba yavuga bati genda ujye gutora nanone itora tuvuga n'itora mu bwisanzure bati tanga ijwi ryawe hariya uvuga uti yego cyangwa se oya cyangwa se nubona umwanya nk'uwo kuri rya Amerika cyangwa se ku yandi maradiyo ku mateleviziyo no mu bundi buryo utange igitekerezo cyawe cyumvikane nicyo navugaga mu kanya ko iyo dutangaza amakuru si amakuru gusa ahubwo n'ubuzima bwanyu twifuza ko mwakumva ibera handi namwe mukagira icyo mukuramo nk'ikigwa nk'isomo cyangwa se nk'icyerekezo
bisa ndabyumvise aba kandi nashaka kuvuga
yego Innocent
hariho ukuntu ha pasteri kabisa yogerageza ikaraba kuko hari ibintu bariko baragira ngaha hanyu mu gisagara cha Bujumbura usanga umuntu ashobora gutanga pasteri iyo akacaba mujyana ngo muri Australia ngo bice muri haseri hari ha abantu bariko baramera nk'abambugwa kabisa ubirazi ubutegetsi na haseri byora ukuntu bashobora kugera cyane cyane ha mucyarama rero hari ha abantu kabisa ibyo bintu sanga basinyira abantu ugasanga ingo zabo amatongo yabo ugasanga barayatanze ukarindira imyaka n'iyindi taragenda ugasanga bitanye ingorane hagati y'aba banki
icyo ni ikibazo twizeye ko mubwira bashobora kuba byumvise ayo matongo y'abantu isambu y'umuntu urya ni umutungo utagereranywa ni byiza ko ntacyo navuga kindi kirengeje uretse ko mbere yo kugira ngo umuntu awurekure uwo mutungo ntagereranywa ko yabitekerezaho inshuro zingahe nyinshi cyane nta kibazo ye Innocent ndagushimiye cyane usuhuze aho mucaramba hose aho mu gisagara cya Bujumbura mwese uti bikene nziza
komera komera namwe mundamukirize ba Thomas Kamirindi
yari mu kamusi
bajya bose mukorana kabisa bose ti mahoro ku giga Amerika murakoze
cyane rwose ndabasuhuza bose nuko byifuje Innocent reka tufate noneho Emile uratwumva nawe yego Emile uradu telefona wowe uri hehe
wowe
urahagana he Emile iye ndakumva ku buryo butoroshye ariko uri mu Buganda ye ntacyo rwose ijwi ryawe riraranguruka rirumvikana neza noneho tubwire igitekerezo cyawe cyangwa se icyiyumviro ufite ijambo noneho Emile turakumva nabi cyane wihangane gato reba uko wajya ahandi hantu wihereye gato ya ku buryo twagufata neza wifuje ko twazaguha ijambo ugatashya inshuti ndabwira Innocent ku buhanga bw'ibyuma hano arafata nimero zawe buriya tuzagutelefona nizera ko telefone bizavuga neza tukaguha umwanya ugatashya inshuti haba mu buryo busanzwe kugira ngo muganire cyangwa se wabagezaho indirimbo y'umuziki wifuza nabwo twaguha ijambo ariko ubu telefone yawe iravuga nabi cyane rwose ntabwo twabasha kugira ngo tukumve neza urakwihangane tuzagutelefona twafashe telefone yawe Emile tuzagutelefona utashye inshuti n'abagenzi bo mu Burundi urakoze cyane noneho kuri telefone dufite reka tuve kuri Emile dufate Vincent Viceni urakomeye
muraho neza muraho ndana karekezi
turaho cyane vise ntiurihangana itegera kanya kanini cyane kuri telefone nizeye ko ntacyo bigutwaye kwihangana n'icyo cyangombwa burya wowe uri he igitekerezo icyifuzo cyangwa se inama
ndende hano ndihani Butare hafi mu ntara ya Majyepfo
i Butare mu ntara ya Majyepfo mu karere gace se Vicente
mu karere urenze Butare gato uyu mwana kugana i Burundi ni mu karere ka Gisagara hafi i Burundi ndimo ndahareshe amazi
urimo urareba hakurya akanyera aho ngaho
ubwo numva ntari hano mupaka n'u Burundi kazi
ubwo bari mu Kayanza bose ushobora kubasuhuza muri uyu mwanya ndibasuhuze tubarakumve nabo
kabisa abantu bari hafi ku gasozi ka Sabanegwa ujye ukamenya
wenda hose ndahazi rwose iyo nzira ndayizi igana ngaho ukanyera hepfo
u Rwanda rukunda guhariraho n'u Burundi cyane
ndahabona aho hepfo rwose ni agace keza cyane aho ngaho hafi y'akanyaru
harera ubu hari imiceri mu kibaya mu kanyaru kabisa
oya hateye neza rwose naho uzamakwaza n'ahandi hose
haruguru Nyaruteja hose uzamuka werekeza
noneho rero dusuhuriza abo ngaho mu Kayanza hakurya bahe yambu n'abadutelefoni
yambu kabisa n'abasuhuje cyane bo mu Kayanza za Ngozi hose Bujumbura mu Kamenge ndabatera yambu cyane
nta cyane rwose noneho duha amakuru yawe
okay icyo nagira ngo mvuge ni iyi nama twari tumaze iminsi turimo yerekeranye n'amasezerano nyiri muri ibi bihugu byacu. Rero nagira ngo igitekerezo cyanjye mvuge nti nibishoboka muzadushakire umutumire impuguke mu bijyanye n'ubukungu kugira ngo ashobore kudusobanurira twebwe rubanda rugufi. Iyo twumve isoko rusange ntabwo twumva icyo bishatse gusobanura, kuko hariho nk'ukuntu wenda nk'umuntu mutoya ashobora kuva aha ngaha akajya aho za Bujumbura, za Tanzania n'ahandi, wenda ukaba wakwishingira nk'akabutike cyangwa se akandi kantu, ariko ingorane za politiki zatangira kwaduka ugasanga ni wowe bahereyeho, ugasanga bagutwaye nabi, ugasanga no gupfurapfuye akenshi. Ndatanga urugero nko mu 2015 hari Abanyarwanda bahuriye n'ibibazo i Burundi, bataye ibintu byabo, bamwe baba banahasiga n'ubuzima bazira ibibazo bya politiki kandi batinjiyemo. Rero ndimo ndareba nkavuga nti ibi ngibi wenda byaba bifitiye inyungu cyane abantu bo mu rwego rwo hejuru, twebwe rubanda rugufiya nta kintu byazatuzanira. Kandi hari nk'igihugu ushobora kujyamo ugasanga ibintu birahenze cyane, ukaba nyine watangira bizinesi, hakaba hari ibyemewe kwinjira muri icyo gihugu kandi wenda mu gihugu iwanyu byari byemewe gukoreshwa. Aho rero niyo mpamvu nibazaga ntese urwo rujya n'uruza umuntu yazakora icyo ashatse bitewe n'igihugu cye avuyemo, urumva amategeko y'icyo gihugu winjiyemo ntabwo yazakwemerera. Ubundi numvise mwari mwatumiye Fosendi ku mana aho gatoya mumubaza ariko yari minota mikeya, nibishoboka muzadushakira impuguke hano mu Rwanda azi ibintu bijyanye n'amategeko badusobanurire. Ikindi nagira ngo mvuge no gushimira Leta y'u Rwanda mu bintu bimaze iminsi bivugwa byo gufunga isengero, cyane byari akajagari twebweho tujya dusengera nawe duca muri sosiyete, byari akajagari cyane ariko abantu byatangiye batabyumva neza, ariko ubu turashima ko bamaze kubyumva kandi n'umutekano urahari ugereranyije n'uko ibintu byari bimeze mbere. Wasangaga abantu bajagaraye mu mutwe, ariko Leta ndabona ko abantu bamaze kujya ku murongo. Nta kibazo, murakoze.
Urakoze nawe, urakoze cyane kuba witabira Radio Ijwi rya Amerika. Icyo twasaba abadutelefona bose, icyo twasaba abo duha ijambo buri munsi, ni uko mwabwira abaturanyi banyu, abo mukorana, abo muzi bose ko iki kiganiro muri Isanga ni buri munsi kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru saa kumi kugera saa kumi n'imwe. Tubaha ijambo mwese, twifuza ko mwese mwagira uruhare kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, n'ubwisanzure. Reka mfate kuri ingingo y'ubwisanzure, Fideli, ngire ku kibazo wazamuye cya mbere uvuga ariya soko rusange mu bihugu bya Afurika. Ni ikibazo ugikomojeho, ariko mbishyize mu yandi magambo ngira ngo numvikanishe icyo wavuze. Uragira uti ese ibihugu bya Afurika bishyizeho isoko ni byiza, ariko se umutekano muri ibyo bihugu, uburenganzira bwa muntu muri ibyo bihugu, ubutabera muri ibyo bihugu, ariko cyane cyane ubutegetsi bw'abaturage, ubutegetsi buhamye, byagombye kuba intango kugira ngo ariya masezerano azubahirizwe ku buryo burambye, kubera ko umutekano uruhungabana hamwe bizatuma uwo mutekano ubangamira abaturage bose ba Afurika, niba ririya soko nk'uko bashaka kurivuga rishobora kuba ryashyirwa mu bikorwa. Muri make uragira uti ese niba hari aho ubutegetsi muri Afurika usanga bujegajega abaturage binuba ko ubutegetsi atari ubwabo, ugasanga ubutegetsi mu maboko y'abantu bamwe, bigatuma abaturage batumva ko ubutegetsi bubari mu maboko yabo, ese bishobora gute byashoboka bite ko isoko rusange ryafasha Abanyafurika mu gihe uburyo ubutegetsi butangwa bitanyuze mu nzira ijyana na demokarasi, ijyana n'ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bukorera abaturage? Ni ikibazo gikomeye, ariko nk'uko byifuje tuzashaka impuguke mu by'ubukungu, mu by'ubutegetsi, mu by'uburenganzira bwa muntu ndetse no mu by'ubutabera. Icyo kibazo bakiganiraho ku buryo bwakumvikana ku muturage wese usanzwe. Ndagushimiye cyane. Ikibazo cy'amadini uvuze cyo ntacyo nacyongeraho, ibera aho ngaho aho utuye urabizi neza kundusha, urakoze cyane icyo nakora gusa nuko watubera ambasaderi ukabwira barango mu karere ka Gisagara no hakurya mu ntara ya Kayanza bakubusa kwitabira radio ijwi rya Amerika urakoze cyane rero Fideli
urakoze ni Vicente
ya ni Vicente
Vicente
eh Vicente aho ngaho ibutare ndagushimiye cyane ahubwo reka mpite ngira kuri Fideli noneho Fideli nawe uratwumva
yego ndagumva rwose
ni nari nkwitanije na Vicente ariko nta kibazo icyo muhuriyeho mwembi muraba nkwanyi muri inshuti z'ijwi rya Amerika kandi mwembi muri ambasaderi bacu none icyifuzo cyawe cyangwa itekerezo
okay ngiye kwanza nagira ngo umbwire abatatwumva amazina yanjye azwi nitwa Rutungisha Fidele
yego
ngiye mva muri Congo naje no kwera impamvu z'umutekano ariko cyane cyane nagira ngo nshimire VOA Voix d'Amérique kuba mwaduterefonye rwose mugira ngo umuntu ashikirize icyo yumva kiri ku mutima mbese yabuze aho akivugira njyewe nagira ngo mbasabe kwanza ijwi rya Amerika kugira ngo muze mushakishe ibishoboka byose mukore ibishoboka byose tugire umunyamakuru mu karere kiri iwacu kuko harabaho akarengane ni aho mvuga mu karere mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Fiji njyewe rero nahuye n'ibibazo mwaka muri uyu mwaka ushize duhura n'intambara zikomeye cyane zidutesha ibyacu nari umucuruzi nakorera Kalemi nkaza direct kurangura ibintu muri Kivu na za Bujumbura ariko nza kugira ibibazo turaterwa mwarumvise intambara y'abatwa iraba ibintu zacu bibapiye icyatubabaje rero bibapiye mu basirikare ku buryo nagiye kurekarama ibintu byanjye muri FARDC usanga bihari byose ibintu nacuruzaga ariko banga kubima kubera impamvu zabo nyine ukuntu baba bameze nagira ngo rwose akarengane tujya tugira iriya nk'aborozi bo buri mwaka inka zacu turagenda turajya mu biraro ntabwo zitahantu ko zagiye zikaribwa icyo tubabaza kenshi ziribwa n'ingabo za leta na Myanmar ibyo byose ntitugira aho tubivugira twajya kumva amakuru kuri Voix d'Amérique tugomba amakuru kuri Voix d'Amérique ko ari amahoro ko nta kibazo kubera ko nta makuru nta muntu wabahaye ayo makuru nkabwira ngo icya mbere rwose mbasabe nimba byoshoboka muze mudushakire umunyamakuru umwe abe muri karere kariya karere k'iwacu tuzajya tumuha amakuru rwose atuvugira amakuru icyo ni icya mbere icya kabiri nagira ngo mvuge nanjye kuri iyi nama yakozwe cyo muri budandaji nanjye nari umucuruzi nibyo warakoze rwose icyo nsaba nuko iriya nama itoba amasigara cyicaro ubirangire kuri iyo nkuko iwacu cyane igihugu cyacu cya Congo tugira akarengane nko kuvuga ngo nze kurangura ibintu mu Rwanda ndinda gukoresha passport cyangwa ishinga gukoresha CPG iyo nyine n'amafaranga menshi mutahe kandi ku bihugu byegeranye kuriya akagombye kuzaba ikintu cyorohereza abaturage kugira ngo tubone nyine tuzaza tuza kurangura mbese duhahirana mu buryo bitoroheye icyo ni cya kabiri rwose nagira ngo muze dufashe kugira ngo ibyo bintu bije bishyemo nta cya gatatu nanjye nagira ngo mvuge kuri icyo cyabaye cyo mu cyisengero benshi bacumvise ko ishobora kuba ari nka bamwe babivuga ko hari amasezerano avuga yuko abantu bazosenga mu ibanga oya ntabwo ari byo ntabwo ari gufunga ntabwo ari kubuza Imana rekada ahubwo yari imaze kuba akajagari ku buryo ahantu insengero nyinshi ubu zari zisigaye zibwiriza gusa abantu kuza gutanga gusa ibya cumi gutanga amafaranga gusa kugira ngo abapasiteri birire kubera yuko zidafite abazikontorora kubera yuko zigenda zihugikana abantu mu maparisera ahantu hihishe bari basigaye bakorera ibintu bibi ariko rero dushaka ko leta rwose yakomerezaho n'imishyigiti byose biteza akavuyo mu karitsiye bakagira ibintu bikajya ku murongo kuko ibintu by'imana nta desordere murakoze cyane ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane nawe Fideli rwose utanze ingingo zumvikana zihinnye kandi zisobanutse kuri bose reka mpite ngusubiza ku byihuta rwose ikibazo cyo gutangaza amakuru y'aho ngaho muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo ni ikibazo twahagurukiye umunyamakuru tuzahamugeza rwose mujye umugezaho amakuru y'uko ibintu byifashe noneho ajya atara amakuru yimvaho amakuru yanyu abashe kwiyumvikanisha ahandi reka ingingo mpite nyishamikira ku ikibazo cyari amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bya Afurika ndizera ko nabwo icyo gitege cyo gusangira amakuru cyo gusangira ibicuruzwa ubuhahirane cyane cyane no guhererekanya uburyo bw'imibereho abantu bakabasha kuganira nabo tuzashaka umuntu w'impuguke twumve ko yadusobanurira kurushaho uko ari amasezerano atahera gusa mu mpapuro bitaba gusa insinzi cyangwa se igitego cy'abanyapolitiki ariko umuturage usanzwe ntacyo yamugezaho nabikomojeho nagize nti icyangombwa nuko fondasiyo yabyo biva ubutegetsi bw'abaturage muri buri gihugu ku buryo amahoro arambye muri Afrika yaboneka umutekano ukaboneka noneho n'ubuhahirane bugashoboka mwese ndabashimiye rero ubwo umunyamakuru tuzamwohereza mu gihe cya hafi aho ngaho ajye aba hafi mu muhe n'amakuru igihe cyose gishoboka urakoze cyane rero Fideli reka tugere kuri Wilson tunyaruka ku buryo bwihuse Wilson uratwumva Wilson aha ndumva usa nkaho uhuze gato Wilson nibutsa batwumva ko ubu ni saa 10 n'igice ikigere mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ni kwa gatatu reka mbazi no se ni hari akazi cy'abafite mu hari ya gatoya nimva niba yakanyereza mu gato cyane inosa uranyumva hari abaje ni hano hanze bategereje nubwo tubuze umuntu agomba gutelefona kabatabonetse ariko twabaha akaruko gatabo kaba namwe mwisanzura aho muri hose ni kwa gatandatu gusa ikiganiro muri sanga ni cyanyu buri wese muri mwe ni umutumirwa tubaha ijambo mukavuga mukatuganira mukatunigura byo nibyiza mujye mutubwira muti hari ibyo mukora turabona harimo utunenge mwagombye kugenza mutya kimwe nk'uko Fidela ati hariya muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo dukeneye ko mwaduha umunyamakuru akayatangaza ibibera iwacu nabyo tukabigeza no ku bandi bantu bakabyumva turabishaka ariko kandi mujye munatubwira muti hariya sishyashya turabikunda nabyo burya ni ngombwa ko namwe mutubwira muti mwikubita agakoni gato mwibwirize mukore neza cyangwa se muhindure mukore ibi nabyo turabikunda Innocent akazi kabonetse gato ngo ukanyirizemo bajene tugende rimwe ndumva none ubwo turakomeza mukanya we mufashe akaruhuko
Kutungana twese twateraniye hamwe twabukereye twari mbipi munsi mukuru ibyishimo ni byinshi ku mityango n'inshuti ndabiza wowe nishema ryinshi tugaragiye ababundi bemeye rwuzi imiryango ibiri kawumbi bahutse byose rwose kandi bana bazi byose twembe ndabiza wowe mana w'umugisha ababungo fobi Yemeje kubugeye semana ngwirutahe ibi birori nkuko atashe itikana manu zari kurabana ura urukuru kirimba uzahuru taru sukuye mazu bari ngubuchetye batuze mwijuru ritwara Oh,
nakazi kitwa dishyo mu kanya kugira ngo muwe mu ruhoka namwe murebe iki nicyo mwakora mbere yuko dukomeza kumva ibiganiro byacu nibutsa batwumva ko murakurikirira turi kuri America yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro muri kumwe nange Etienne Karekezi muratwumva mu Burundi muratwumva mu ntakivu y'amajyepfo na kivu y'amajyaruguru muratwumva mu Rwanda muratwumva muri Tanzania hari abari mu nkambi batwumva mu nkambi ya Nyarugusu Mutenderi na Nduta muri Tanzania hari nabari muri Uganda batwumva ku buryo butandukanye hari nabatwumvira kuri za station zitandukanye zatukwana nazo ndetse no mu nkambi ya Nakivale muratwumva nizera ko ibitekerezo byanyu ibyifuzo byanyu kuri ry'America tubyakira neza cyane ko no uburenganzira bwanyu niyo mpamvu tubagira abambasaderi bacu kudutelefona kutuganirira ni byiza ariko twifuza ko mwagize no kubaturanye ko radio ijwi ry'America ni radio yanyu buri wese ayisanzuraho tugasangira ibitekerezo nk'ubu hano i Washington DC uyu munsi kwa gatandatu abanyeshuri mashuri yisumbuye bahagurutse bakora inyigaragambyo harabarwa ko bashobora gukora abantu bagera ku barenga miliyoni bakora iyo myigaragambyo yo kwamagana urugomo rukoreshwa mu gutunga imbunda abantu bica badakoresheje imbunda abanyeshuri ababyeyi abashyigikiye bose bahagurutse bavuga bati ni ngombwa ko politiki igenga iby'imbunda muri Amerika yagombye guhinduka kubera ko mu banyapolitiki na bamwe mu matsinda y'abantu bashyigikiye ko batunga imbunda harabahaguruka bavuga bati ni ngombwa ko abantu batunga imbunda mu ngo zabo hari n'abagira bati ibyo bintu ni ibya kera ibyo bintu ntabwo ari umuco w'iki gihe ni ngombwa ko imbunda zibikwa zigatungwa n'abashinzwe umutekano ibyo ntibabyumvikanaho ariko nyuma y'icyo ari abanyeshuri 17 iminsi yashize 17 biciwe mu ishuri abanyeshuri n'abantu batandukanye bahagurutse uyu munsi bari mu myigaragambyo bagera bati uwo muco nucike uwo si umuco wo gukomeza guteza imbere ni ngombwa ko wahinduka amajwi yabo twizeye ko yumvikana namwe kandi aho muri aho mutuye twifuza ko amajwi yanyu yakumvikana duhere hano kuri ry'America ari mpamvu tubaha ijambo kugira ngo mutubwire uko mwaraye aho uko aho iwanyu byifashe tukabisangira tukabisangiza abatwumva buri munsi noneho Christiane uranyumva neza yego Christiane yego uratwumva neza
yego ndabumva
ndumva ijwi ryawe uri umudamu uri umukobwa ntabwo ariko uri uwa mbere uyu munsi utelefoniye urakoze cyane
yego murakoze namwe
twakomeje kwakira abasore n'abagabo batandukanye ariko iri jwi ryawe n'ubwa mbere turyumvise ndagushimiye
yego murakoze kandi abaramukije cyane ngaho ku ijwi ryawe
nitwe tugusuhuje kandi turakwishimiye ikaze rwose noneho icyumviro cyawe Christiane
yego yewe icyumviro cyanze na ni icyumviro cyo ngahanye mu Burundi numvise umurundi mwene wacu yari yasabye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
yego
batahukanye kandi aha mu Burundi atamutekano uhari numvise bimbabaje ku mutima ntitwari kwifuza yuko bomutahana hano hameze gutya ariko icyo twosaba ngaha muri ambasade y'abanyamerika mu serukizi twobasaba yuko umutekano wa Clement Nkurunziza wocungerwa bimwe bikwiriye ntitwumve Clement Nkurunziza hari ikintu na kimwe yabaye bashobora kuba ntituze twumve bavuga ko bamwishe canke bavuga ko batazi iyari turabasabye bamucungerera umutekano bikwiriye ntazimire nk'uko abandi bahora bazimira kubera ngaha mu Burundi ibyo turabimenyereye biba bari kuba bamuretse bakamutahukana bamaze kubona ngaha mu Burundi hameze neza icyo kintu cambabaje cyane rwose
ndagushimiye cyane rwose kuba usangije abatwumva ikintu cyakubabaje ndabyumva ko yego komeza komeza rwose bandanya
ego hariho uwundi muntu nawe nyene yambabaje cyane urumva yaravuze ko ibinye byerekeye iby'amatora yo guhindura igirizwa shingiro ko atabijamo kubera n'idini ryiwe atabirekuriwe ariko naramaze kumva ko bamaze kumuzimanganiriza ubuzima barabivuze mu makuru cyo kintu naco ne carambabaje cyane kubera ibinyo by'amatora byo kwiyandikisha byategerezwa kucamo umuntu akabigendamo ashaka kumushake bwiwe hategerezwa kugenda kwitera bwoba wogenda ariko wumva ubikwiye ku mutima ukagenda gutora ubifise ku mutima atagiture atakugutera ubwoba byo byarambabaje cyane rwose urumva ko ngaha mu Burundi atamutekano hari nico gituma jewe ico nosaba ibihugu byo hanze bidufitiye bene wacu bariyo nubwo baba bagize iki barumvika ngo baze ngaha mu Burundi bogerageza basi bagafuma barabaho babacungerera mu bihugu nyene barimo ariko batabazana ngaha mu Burundi
akabaro kaboneziye ko rwose hari abantu mugasangiye kandi turabyumva neza uko bisobanura uragira uti umutekano uburenganzira bw'ibanze bwa Clema inkuru nziza bagaruwe mu Burundi avuye muri Amerika mbese uravuga uti ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'agateka ka muntu byabaye ngombwa ko byubahirizwa ku buryo burambuye haba ku bijyanye no kugira ngo umuntu anyure muri sentare ku buryo bwumvikana agataka kubahirizwa cyangwa se ko umuntu yakwemererwa guhitamo icyo ashaka mu bijyanye na politiki ko ari agateka k'ibanze rwose ni ibintu byumvikana turibwira ko ababishinzwe babikurikiza kubera ko ubutegetsi burya babuhagarariye abaturage ubutegetsi ntabwo buhagarariye abategetsi ubwabo ubutegetsi burya n'ubw'abaturage twibwira ko buri muyobozi wese aho abari abizirikana akabyumva neza kubera ko iyo atabyumvise kera kabaye bimugiraho ingaruka bikazigira no ku baturage bose ntabwo ari byiza ndagushimiye cyane Christiane kandi reka nongere none ngusabe ku buryo bw'umwihariko rwose kandi nizeye ko ubinyemerera tumaze igihe twifuza ko abigeme abakenyezi abagore abakobwa aho bari hose ko bakwitabira programu zacu dufite ikiganiro cyihariye kuwa gatanu twageneye rwose abakenyezi n'abigeme n'abagore aho bari hose kuwa gatanu muri Isanga ni yanyu kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe noneho tubera ambasaderi cyangwa se ambasaderi siko wabyita udushakire abantu rwose iyo programu bajye bayitabira
ego cyane
urabitwizeje
murakoze ego
nanjye ndagushimiye rwose nanjye mbikuye ku mutima kandi nizeye ko ibyo watangaje bwo kubikubabaje ko hari benshi babyumvise kandi ko ubutaha mu kiganiro cyacu za telefone bakavuga ati none natwe turifuza ijambo
ego urakoze wibutse akazina kanyu
akazina kanjye rwose reka duhere ku ijwi rya Amerika niyo nimero ya mbere ariko hano kuri mikoro Netienne Karekezi
urakoze Etienne Karekezi
urakoze cyane Christiane ubwo urambasaderi kandi
urakoze cyane
ubwo titre urayifashe ntabwo izakuvaho turayiguhaye rwose ubwo wajya uvuga mu ijwi ryacu nawe
murakoze cyane
yee weekend nziza kandi
twese
komera cyane kandi
mukomere ngaho ku ijwi rya Amerika
mukomere cyane abambasaderi bacu rero mwese aho muri turashaka ko twaje tubashyira ku murongo kugira ngo byumvikane neza ko muduhagarariye cyane cyane ko twifuza ko mwashaka abantu hirya no hino izi programu cyane iyo mvuga programu ariko harabyumva ko ari amagambo gusa ngo twifuza ko ubu burenganzira mwifuza nta handi mwatangira kubonera uretse kuri radio nk'ijwi rya Amerika ibaha ijambo buri munsi mwese rero ndabatumiye mu biganiro bitandukanye ariko cyane cyane ikiganiro muri Isanga noneho abatefuna ni benshi Jean Claude nawe uratwumva
ndabakurikiye gatanu kuri gatanu ni Ngoboka Jean Claude tena amakuru
meza Ngoboka urakomeye cyane nawe
nk'uko bisanzwe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa
yego nawe uri ambasaderi wacu kandi Jean Claude
nda ambasaderi wanyu kuko none n'ibitekerezo ntanga buri gihe bifasha benshi bakurikira radio rya Amerika
yego muri make cyane rwose noneho
niyo mpamvu nanjye mbamba kuye kubahagararira kandi ngashishikariza n'abantu kujya bandika ijambo vio radio yacu
cyane rwose
kugira ngo babashe kubakurikira gatanu kuri gatanu.
Noneho uhinnye amagambo cyane dufite abantu benshi bategereje, wahina amagambo akatubwira agashyaho mu burasirazuba aho muri Ngoma.
Ewana mu burasirazuba bw'u Rwanda ibintu none amahoro bakazuba kavuye umunsi ari amaze imisi ahagwa imvura ariko imvura burya ni umugisha niyo ituma tweza. Ubwo rero ikibazo cyari gihari ni icyo ngicyo cyo kuba abaturage bari bamaze imisi yo gushaka vura kamwe kakangiriza imyaka kandi kugatwara ubuzima bw'abantu. Ariko icyo nashimira Leta y'u Rwanda ikomeje kudufasha nuko midimari yabihagurukiye rwose iri gufasha abantu bangirijwe n'ibiza. Iki kikaba ari igikorwa cyane u Rwanda rukomeje gukorera Abanyarwanda muri rusange. Ikindi navuga ni uko hano mu burasirazuba bw'u Rwanda rwose mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda abaturage baraho, umutekano ni wose, nta kibazo, tutagendejwe n'amanywa. Kandi bakomeza kubashimira cyane, mbashishikariza cyane gukurikira radio ijwi rya Amerika kugira ngo babashe kumva cyane amakuru meza mubagezaho kandi agirira igihugu akamaro n'isi yose muri rusange.
Ye, ni byiza cyane, ni byiza cyane rwose.
Nk'abantu bahana mu burasirazuba mu karere ka Ngoma.
Yego, turakumva ku buryo bukomeye cyane. Jean Claude, twihangane niba telefone yitazamo neza, turongera tugushake n'ibishoboka, uratwihanganira. Jean Claude aho Ngoboka na ambasade wacu mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, turongera tugushake niba telefone yawe ijemo akabazo, ariko ibitekerezo rufite ni byiza cyane kandi twifuza ko wabisangiza n'abandi buri munsi. Noneho reka tujye kuri Peter, nizeye ko twumva telefone nta kibazo ifite. Peter,
nego ndabumva.
Urahagana he Peter wowe?
Gitega mu Burundi.
Gitega mu Burundi, none amakuru mashyaho Gitega.
Gitega amakuru tumeze neza, turashima. Akazuba yo karaka, imvura umunsi ntiyaguye.
None agashya mufite nakahe?
Tumeshe Gitega aha ejo ariko habera ikiganiro cyatugize bose n'inzego za Leta. Bakaba baratanze umuco kubi bazo byose abanyagihugu bari bafise, kandi nabyo byatunezereye cyane kuko nta muntu yabagiye ikibazo atigeze yishyurwa.
Yego, ni byiza cyane rwose. Niba mwabanyuze
hanyuma ikindi nacyo ujya muntu Leta zunze ubumwe barungitse no mu Burundi ku byaha yobaregwa.
Yego,
jendibaza muri ambasade baba bafise amategeko bagendera ko nyine bahanahana abanyabyaha, kuko bitagenze uko umuntu yokora icyaha agaca ahunga yihuka na igaca kimukingira. Rero kuba baramuzanye nje ndibaza yuko ari byiza gushima abaza mucira urubanza, ubutungane burahari amucira urubanza. Iyo icyaha kimwagiriye hamwe n'amategeko yeze ariko ubwo yidegenze ashaka nasubiye muri Amerika. Nibyo,
ndagushimiye cyane Peter ho Igitega. Bivuze birumvikana na Christian yari yabigarutseho mu kanya kashize. Icyo twakwizera ni uko ubutungane n'agatakazi na muntu byakubahirizwa, kubera ko ubuzima bw'umuntu ni ntagereranywa. Nabwo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Twizera ko nta muntu wahohoterwa kandi ko nta muntu wahohotera undi ku mpamvu ibyo twita z'amaherere. Ubuzima ni ikintu gikomeye. Twizera ko abatwumva mwese icyo kintu mwakizirikana. Ndagushimiye cyane Peter. Noneho kuri telefone kuba twumva ni ijwi rya Amerika, ni ikiganiro muri Isanga kuri mikro Netienne Karekezi. Yohani, uratwumva nawe?
Netienne Karekezi igira amahoro y'Imana.
Nawe tuyasangire rwose Yohani, urakomeye cyane. Ndagushimiye cyane rwose. Ikaze kandi.
Yego, ni Yohani mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke.
Urakomeye aho mu Rugombo?
Turakomeye cyane, n'akavura gaheje kugwa n'ukuri kuri Imana ni sawa.
Imana ishimwe rwose.
Ayo mahoro reka tuyabifurize nanyu muyamene mu biganza by'Imana mu gihugu cya Amerika.
Ndagushimiye cyane mu izina rya bagenzi banjye bose.
Murakoze cyane.
Noneho dusangiza amakuru mashya mu Rugombo.
Amakuru mashya asa n'obageza ko aha mu Rugombo ni byiza byasa biriko biharangurirwa.
Yego.
Nongera kandi nkashimira nyakubaha umukuru w'igihugu cyacu kubyiza atahengeshanya kutugeza ko ama ikindi gusa nagomba nshikirize n'uyu muntu numva yavuye muri Amerika abagenzi bandi bageze kuvuga ngo Amerika zunze ubumwe za Amerika zaramurungitse agaruka nawe kugira agirwe ko amatoza kubyayo bayagirizwa ariho muziki wacu aje kuvuga yuko ngo bamutsingire ngo hano hari abantu bazimira bagirane etienne karekezi ikintu gihe no gushikiriza. Halo,
ngenda kumva komeza rwose ngo ha ijambo hina amagambo gusa
mu Burundi ego bagufashe aricyo bagukeka amatoza araba bagusize muri gereza arabaza kukuraba no kuri basanze urengana n'ute bagutahuka kandi ukubahirizwa. Hama ikindi naho ibujumbura nama nawe tene karekezi burya ngo uhishirire ikibi ejo nawe kikakugaruka ko umutekano urahari mu Burundi nukuri nuko muri kure no gutumiye tukararana tukazunguruka tuka no kurara mu barabara tugasanga tukarara
ni byiza cyane
ngurukangira ngo mwumvise ko natwe abanyagi gutwishime mutekano
wa ntacyo
nani mutamunezererwa nga murakoze
ubutumire ndabwakiye rwose ubwo ndabutegereje kugira ngo ndazaze nkuko bivuze turari aho ngaho mu mwibarabara twidagadura
ego turoroye ngira ngo nukuri nimba ukunda akaboga tuzoka kugeza ko kwera
nta kibazo cy'ingenzi nuko byose tubisangira rwose ndagushimiye cyane aho Yohani mu rugombo kandi
ego karekezi ndagusaba ikintu umbabarire
yego
hageze gutasha ukantelefona ndagukunda cyane.
Oh, ni byiza cyane rwose ngo tubisangije n'abatwumva buri munsi ni byiza cyane kuba ubitangarije abatwumva bose nange rwose ndagushimiye kuri icyo kizere utugejejeho mu izina ry'abagenzi banjye bose urakoze cyane aho mu rugombo
yego murakoze na mwiyamire mu biganza mana na gacere karimbuka
ndagushimiye cyane aho Yohani rero urakoze cyane nibutse abatwumva ko mukurikirana rw'ijwi rya Amerika yumvikaniye Washington DC turifuza kubaha ijambo muri benshi nagira ngo batongera guha amagambo muhine gato yakora ko dufite benshi bategereje kuri telefone kandi isaha iragenda yegereza noneho Ismail urakumva
ndabumva neza kene kirekeje muraho
urakomeye cyane aho Ismail tubwire muri make cyane rwose agashyaho iwanyahuri ni hehe
yeno nakabazo mfite
yego
mfite akabazo k'ukuntu bavuga ngo abantu babyare bake bashoboye kurera kandi umuntu ashobora kubyara na babiri batatu cyangwa bagata bapfunanisha umuntu ngo nyuma bizagenda buti cyangwa se byavuye hehe ngene bakabazo mfite nibaza aho byavuye ngibaza abizanye ngabicara yashatse kugeraho kizini ari ibihegaro bakoresheje
ye noneho reka iki kibazo ntabwo twakivuga murimo ariko ndacyanditse kubera ko ni ikibazo uzamuye inturu wa mbere kandi se wenyine tuzashaka impuguke zijyanye n'imibereho y'abaturage cyangwa abashinzwe za minisiteri ubushyikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu buri ikibazo cy'imibereho y'abaturage n'imibereho yabo batuganire
ruye ngiye yego ndakubaza ibintu bazanye byo kuvuga ngo bagabo bakone buruhu ugende wumva icyo kintu ntabwo ari cyiza habe na gato kuko ntabwo wafata umuntu ngo umukone ese igihugu n'igisira bagashaje gusa igihugu kizagisize ihe ngufu yewe wumva kabisa ibyo kubyara ku rugero sinzi mazo dushaka umuntu akadusobanurira neza
ye ndagushimiye cyane rwose ubwo tuzashaka impuguke muri icyo kibazo cy'imibereho y'abaturage hama twumve ko yatuganirira kugira ngo nkuko bibisobanura nkuko bibajije nge sinagusubiza mfite icyo mbyumva ariko singa wako bitangaza ubu ngubu nzagushakira impuguke irebe ingamba z'ibihugu by'u Rwanda Burundi na Afrika n'isi muri rusange icyo kibazo tukiganireho ku buryo burambuye ku buryo twakuramo ikigwa n'amasomo yadufasha mu bihe biri imbere urakoze cyane Ismail ndumva kuri telefone dufite undi muntu warutegereje hano kuri telefone ariko mwihangane gatoya gusa nibutse abatwumva ko mu buri dusangira amakuru n'ibiberaho turi hano muri Amerika nibutse abatangiye kutwumva cyangwa se abatwumvise kuva kare ko inkuru ikomeye uyu munsi nuko nyuma y'ubwicanyi bwakoreshejwe imbunda mu mashuri atandukanye muri Amerika abanyeshuri ababyeyi n'ababashyikiye ko bahagurutse uyu munsi mu myigaragambyo iza guhuza abantu barenga miliyoni muri Amerika yose kugira ngo bamagane urugomo rukoreshwamo imbunda. Imyigaragambyo irabera hano ndavuga hano inyuma y'ijwi rya Amerika hano nyuma rwose yahabera hari urubuga runini rukorerwa imyigaragambyo irahari abantu hafi y'icyo cya miliyoni barahahurira. Indi myigaragambyo irabera mu mujyi wa New York turavuga Boston, Houston muri Florida mu aho ahabaye ubwicanyi bukomeye cyane muri ishuri rya Parkland hari imyigaragambyo turavuga Los Angeles, Atlanta, Chicago, hose imyigaragambyo uyu munsi n'ahandi n'ahandi mu gitarukanye y'Amerika bahagurutse. Ndavuga abanyeshuri n'ababyeyi bati urwo rugomo rw'imbunda rukwiye guhagarara. Nibutsa abatwumva ko ni radio Ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Undi dufite kuri telefone, ndabona dusigaje nk'abantu babiri gusa cyangwa batatu, niko Innocent ambwiye. Jules, niwe tugezeho muri make cyane, urahagana he? Ijambo ni ryawe.
Ndi mu Rwanda.
Yego Jules, hina magambo gato.
Nagira nsabe kubyerekeye ikibazo cy'indero mu Burundi, niba mwazadutumirira ubushinzwe indero mu Burundi aho ngaho akaza hano kuri radiyo nk'umutumirwa tukaganira nawe n'abaturage.
Ye, tuzamushaka rwose nta kibazo. Umuntu ushinzwe indero kubihe bibazo cyane cyane Jules wifuza ko yavugaho?
Nagira nsabe n'ikindi. Halo?
Yego ndakumva.
Mwaza n'ubundi kandi mwazagira ikindi gihe mukadutumirira ushinzwe abakozi n'akazi nabo mu Burundi mukamudutumira hama wanyu nayo zaka muzabitumira mwibagiwe. Ni umukobwa muri iki gihe asigaye afasha Abarundi cyane akabikira mu mutima w'urukundo. Ni umukobwa ubahoze ari adufashe mwana mu Burundi nawe ngo ntabahamagara hano
ndakumva. Uravuga uwitwa nde? Ndakumva buhoro cyane Jules, uvuze ninde, izina ni irihe?
Umukobwa nisimbibutse neza izina ryiwe, ariko umukobwa wa Adolf Nshimirimana wahoze ari lieutenant general.
Nta kibazo, yego tuzamushaka rwose.
Ingenzi twazaganira nabo ku byerekeye imbere mu Burundi abandi bikora ibijyanye n'abakozi ba leta uko bimeze n'ikibagiye ubu mukobwa yitanga cyane akagira umutima w'urukundo. Ndumva hari ibibazo twaganira nabo mwadutumiriye.
Ndagushimiye cyane rwose Jules, komera cyane kandi wikende nziza. Ndagushimiye kwitabira Ijwi rya Amerika. Reka dufate uyu wa nyuma, reka mbaze Innocent Nduwimana, reka tuguhe ijambo rya nyuma kuri telefone. Uratwumva neza?
Yego ndanumva.
Yego urahagana hehe? Yego Nduwimana uratwumva?
Yego ndanumva. Ndegara mu Kanyosha.
Ariko ndumva nk'uri mu modoka. Wahagara gato tukumvikana neza?
Yego ndahagara kuri Yesu.
Noneho icyumviro cyawe, turimo turasoza gahunda yacu muri isanga y'uyu munsi, muri make cyane uratangaza iki icyumviro?
Icyo natangaza ni uko notubura hariho ibitaro biri ngaha muri Rohero byitwa kuri Yesu Mwiza. Urumva haraza abarwayi barenze ntibabashira bakavuga ngo amasaha yagiye, kandi umurwayi aba ari henshi, kandi tuba tujyanye amahera. Ibibazo ingene bakora n'isabune mugabo ibindi bitaro bikora jenikatire kuri jenikatire mugabo tuba twagenda turwaye bagashe batubarira ngo ibintu bakora kandi bakira n'abandi banywanyi sinzi icyo babikura ko, ariko twe tuba tujyanye nk'amahera ngakuri Yesu Mwiza ngaha muri Rohero.
Ndagushimiye. Ubwo icyo ni ikibazo cyumvikana. Nk'ibindi navuze byose, twifuza ko muzamura ibibazo mufite n'ibyiyumviro cyangwa se n'impungenge muhana zo muri munsi, kuko twashaka abatumirwa bakaza akatuganirira mu kiganiro muri Isanga cyo kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mbibutse neza, muri Isanga ni buri munsi kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi. Iyo minsi yose rero mufite ijambo, niyo mpamvu dutumira abatumirwa, ariko namwe tubaha ijambo mukisanzura mukatugeza byo mutekereza. Reka rero tumbasezereho, gusa nibutsa abatwumva ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi habaye imyigaragambyo navuga nyinshi cyane mu mijyi itandukanye, mu bisagara bitandukanye, aho abanyeshuri, ababyeyi n'abashyike bahagurutse kugira ngo bamagane biyamirize ikoreshwa ry'imbunda. Imbunda zikoreshwa cyane cyane mu mashuri atandukanye, hakaba haraguyemo abanyeshuri benshi n'abantu batandukanye, aho abantu bavuga bati uwo muco nuhagarare, uwo muco ugomba guhinduka. Namwe kandi mujye mutubwira ibyabaye iwanyu. hano I Washington ni kuri mikro mwari kumwe nanjye Tiene Karekezi mukomeze kandi mwumva radio y'u Amerika mu biganiro bitandukanye mu masaha ari imbere mwese kandi weekend nziza
VOA Afrique, les infos.